If I die young, bury me inside.
Check.
Lay me down on a bed of roses. Sink me in the river at dawn. Send me away with the words of a love song. If I die young, bury me inside. Lay me down on a bed of roses. Sink me in the river at dawn.
Sing over the way. Let's get turn me up. Bwemfanga ndi muto bangi tebali kuba biwove. Bwemfanga ndi muto baliogera kuswaga bwe lyali enviri zenakuzanga. Empale zange mulokati zenasibanga. Tebali bana science kumanya bizibu byansanyukira bwe nali omuwere. Nti bwe nayingira mu dunia nakuba n'emiranga. Kale singa ekitiibwa ensimbi n'obuyinza mpambi tuseeko. Omwoyo gwange gwakutebenkera emagombe naye luno olumbe kambe. Lukupima ne bwoba mungi sitalo za sitraka ngo zitowanga mafabi lukwebagajja. Olaba terwabuusa maaso Fred Maiso eri wamala Luther Vandross Martin yangume Whitney Houston ne Prince Joe Paulo Kafere yali asinga okulwekokola n'okululangira obuyake. Kyenva newamusega mwenge sometimes nenyenja ne kugaliba enjole wadde obudde. Wizo mazeredi obusebengerera agatala babasenti bali ku ddembe. Munse n'okozeemu ki ze njagala okkula mmerembe ku ntumbwe bya Sentinel Sedi ne Segomba kufa leero. Laba noona kuyita kutya gw'otamanyi nti ebiro bino ebizibu birumba ne mu ntaana. Mwemisa kibabuuza nti oseka ki ze bwenfa njagala mmere ebiwawaatiro embomu ku malayika za Katonda bujjana. But will you remember me? Yo.
Obulamu bw'obusuubira seebuba okubeera musijjangu ate nakkiriza okuvamu yabeera zonto. Kyekyokugaga ekitagula sede feeza oba zaabu ono yali kyali wange bwe twakula bwe twazirunda nego. Boya, your life is the artist. That is what we're one hour done. Nigga, we sala kebi yata siva square. Muda kai noj neku campus ba dem bari ba mwe guaniza. Baka jakari wo, mufu akabi jaka sibiranga. Emige jaka bijenywe ranga. Murke zepe mwe tambuli ranga. Bambore boya embaranga sweat from set to garment. Rwacha runa bakuli ya nadiwala. Eri jujuro, eri jimofo, ni chokwe tikala. Hazara kari pambana, notiri ya gana. Baba chika debala mdo walo. Emuzabi bachulite, wagamba buzibunga mna jutu ya nilakuguru. Mocha ni wangie na kaparo. Bambore boya na bakambita miziza okumanya esensibwa eddemu yamanya mpwali mugatulaiti yamubuuza waitamekanunga bitandika omusalako obujjajja byafunye enyonyi azirinnye omusabe bakukyusiza ninga mpawukyaza amanya esubyamugwamu datsboy yakasikayo kamubwaka thats what I say protect yourself keep your life alive tobangaluka money gold diamond never bad life man it is for real.
Wabula teri ayagala kufa. Olaba ne pasta ne bwaba badde asabisa ebyasi ne bivuga yasooka wete kona. Bamuba bannaabwe obutayimbwa naye gwegeza okamukube. Singa wali osobola okufa n'okomawo n'oyogera ebiba bibadde magombe. Osanga buli omu yandibadde tatya kufa. Ha! Naye bangi abagenze bendabye nga tebadda. Mu buno obulamu bwe tutambuliramu obulinga obw'ennyaanya. Tutambulira mu kufa. Kyovola bobulamu tebugula diamond oba feeza. Anti nene situgirimu nga bagenyi. Kyovola batujingirira mu kukaba tujifuluma miranga. Songa ate fena twegomba genda keri Mukama Katonda. Tubereko ne zimalaika ze. Nga bwe tusinza bwe tuyimba. Haleluya ozana. Naye teri ayagala kusiibula nsi wadde tujiryako makoola.